Kwenyini mitasua Nye jomani Nyeredo kwa nyalikitro suzutin Na inga vaka sisama nyoni Tongwenyi mama ya masima papaido Mamidu pamolu tatiyo Leni siti siku Lene reka siku Tani mali siku Asili bubu nye
Nemasi ya ritotoro
Tani kati meriani
Leni totoro
Company, if you're ready, I'm already. Come feed the party, sitting all the kids are still your body. Ongo money, isi nyiriguru. Oku sama nyoni, kime su nyirai. Endule, pati duni majwarai, akodirai, yeah. Leni siti siku, leni endeka siku. Tani mali siku, opia zai.
Tani kati meriani
Nemasi ya ritotoro.